Mr. Nari. Najaribu, najaribu, takufuata popote uendapo. Ninangangana, ngangana, najaribu, najaribu, takufuata wala sitakoma. Ninangangana, najaribu, takufuata popote uendapo. Ninangangana, najaribu, takufuata popote uendapo. Nipoto kinezea ukipita barabarani, nabaki shinde panda nikiwa nimesipa. Hali nagongona, mtisioni niendapo, na kipopo hapo nikiwa nimesipa. Nothing is impossible, the world is as possible, and I don't like to live without you. The always is simple, the producers, my bill as you. Now give me a tamil, what do you? Toto wata mita ye don kitira nulura. Atwa kanyumbali wa mito tafuka buhura. Niwewe na kuruzu kem, touch my shoulder. Remember Mr. Nare, nina redika my kura. Najaribu, takufuata popote uendapo. Baby clouds come floating into my life. No longer to carry rain no rapture storm, but to add color to my sunset sky. Mia tayari kwako nimekolea, naomba kwako we uniamini. Mia know the reason why I like your passion. Baby betulia namba usinipe tension. Pia kwa wasasi tayari wamekumention. Nothing is impossible, the world is as possible, and I don't like to live without you. The always the symbol that produces my bill as you. Kimia to me, what you? Ninangangana, ngangana, najaribu, najaribu, takufuata popote uendapo. Ninangangana, ngangana, najaribu, najaribu, takufuata wala sitakoma. Ninangangana, najaribu, takufuata popote uendapo. Ninangangana, najaribu, takufuata popote uendapo. Ninangangana, najaribu, ora na 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 na. Ninangangana, najaribu.